tivoneleni va tatana tivoneleni va mamana a tivoneleni va thongwana tivoneleni
tivoneleni va tatana tivoneleni va mamana nala satana ibia
nala
satana ibia imile
aitivoneleni va tatana aitivoneleni va mamana aitivoneleni va thongwana
tivoneleni va tatana tivoneleni va mamana nala satana ibia
nili nala satana
nala satana ibia imile
satana
imulovisi
satana
kwa vanhu vanhu hinkwavo lava rhandzaka
nga mutoloveli
satana
yela imulovisi
wa mtiva
satana kwa vanhu vanhu hinkwavo lava rhandzaka
na kumbule matini kuna
satana yela imulovisi
wa mtiva
satana kwa vanhu vanhu hinkwavo lava rhandzaka
ani lupala xifalo kuna
satana yela imulovisi
wa mtiva
vanhu vanhu hinkwavo lava rhandzaka
na kumbule matini kuna
satana yena
imulweni wa mtiva
satana vanhu vanhu hinkwavo lava rhandzaka
na kumbule matini kuna
satana yena imulweni
wa mtiva
satana vanhu vanhu hinkwavo lava rhandzaka
na kumbule matini kuna
satana yena
imulweni wa mtiva
satana vanhu vanhu hinkwavo lava rhandzaka
ani lupala xipalo kuna
satana yena
imulweni wa mtiva
satana vanhu vanhu hinkwavo lava rhandzaka
na kumbule matini kuna
satana yena
imulweni wa mtiva
satana vanhu vanhu hinkwavo lava rhandzaka
na kumbule matini kuna
satana yena
imulweni wa mtiva
satana vanhu vanhu hinkwavo lava rhandzaka
na kumbule matini kuna
satana yena imulweni
wa mtiva
satana vanhu vanhu hinkwavo lava rhandzaka
ani lupala xipalo kuna
satana yena imulweni
wa mtiva
satana vanhu vanhu hinkwavo lava rhandzaka
ani lufamba hi le henhla kuna
satana yena imulweni
wa mtiva
satana vanhu vanhu hinkwavo lava rhandzaka
ani lule matini kuna
satana yena imulweni
wa mtiva
satana vanhu vanhu hinkwavo lava rhandzaka
u nga mutoloveli
satana yena imulweni
wa mtiva
satana vanhu vanhu hinkwavo lava rhandzaka Kristi.